Kotis Robot, be All Nations Gospel Publishers. Irobhothi liyisibani esiyisixwayiso esiyimishini esiqondisa abantu njengoba behamba emadolobheni amakhulu omhlaba. Itshela abantu ukuthi bangaqhubeka nini, futhi ixwayise abantu uma kufanele bayeke. UNkulunkulu ngokuhlakanipha nothando lwakhe esintwini wakubona kudingekile ukuba abeke izimpawu ezithile zokumisa kulo mhlaba. Ngisho nasensimini yase-Edene lapho u-Adamu no-Eva babenenkululeko yokudla izithelo zayo yonke imithi yasensimini futhi bajabulele umngane ophelele womdali wabo, uNkulunkulu waphoqeleka ukuba abeke irobhothi noma uphawu lokumisa phambi kwabo. Isihlahla esinikeza ulwazi lokuhle nokubi, abayeke uphawu lokubatshela ukuthi bangadli isithelo saso ngenxa yokwesaba ukufa. Genesise kubili ivesi kunye isithupha, kunye isikhombisa. Kamuva lapho isintu sanda, uNkulunkulu wasithola kudingekile ukwandisa izimpawu zokumisa ekwenzeni imithetho eminingi eyengeziwe eyanikeza abantu emhlabeni isiqondiso ezindabeni ezithile ukuze bazi ukuthi kufanele baye kude kangakanani nokuthi bame kuphi. Imithetho enjalo ayizange inikezwe isintu kuphela kodwa nemvelo nakho konke okunye okusemhlabeni nasezulwini. UNkulunkulu wayebeke izibonakaliso zokumisa phambi kolwandle olunamandla, ebeka umngcele emanzini, ukuze angaphinde asibekele umhlaba. Kunezimpawu zokumisa izingane kanye nabantu abadala, izimpawu zokuma zokudla nokuphuza kanye nezokulala, zokudlala nezokusebenza. Kuze kube manje futhi akukho okunye, sitshelwa ngokwemvelo. Kunezimpawu zokumisa empilweni yokungashadi nasemshadweni, kwezamabhizinisi, kwezemidlalo, ezimbonini ezibhedlela, ezikoleni, empilweni yamasosha kanye nakwezesayensi. Ekuqwaleni izintaba noma olwandle, ezindizeni kanye nasezimayini zegolide ekujuleni komhlaba, sihlangana nabo abaningi. Izimpawu zokumisa. Ukungazinaki lezi zimpawu zokumisa, kungabangela inhlekele embi futhi kwenza umonakalo omkhulu. Kulezi zinsuku zesimanje sonke sijwayele nezimpawu zokumisa izimoto. Kuyajabulisa ngempela ukubona ukuthi, ngaphandle kwezimbalwa ezimbalwa, abashayeli bazibona kanjani lezi zimpawu zokuma eziwusizo. Ukungazilaleli kungaba yinhlekelele futhi kungakhokhiswa inhlawulo enzima. Uma isitimela esithwala abantu, umkhumbi, noma indiza ingazinaki izimpawu ezithile zokuma, kungafa amakhulu abantu. Amabhomu ethu e-athomu esimanje kanye namanye amabhomu asabhubhisa kakhulu okwamanje alawulwa yizimpawu ezithile zokuma. Uma kwenzeka noma iyiphi yazo ngephutha elithile noma ngokunganaki komuntu ishaywe indiva, ingxenye enkulu yesintu ingase isulwe. Esikhulu nesibaluleke kakhulu sokumisa ukuphepha, ukubuyiselwa nokusindiswa kwesintu sabekwa eCalvary cishe eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule lapho uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu esifela esiphambanweni. Yirobhothi elinamandla kunawo wonke ake abekwa emhlabeni ukumisa isintu endleleni eya ekubhujisweni. Bonke bonile futhi ukude nokuba khona kukaNkulunkulu okusindisayo, Roma isithathu ivesi kubili isithathu, futhi bonke baphokophele ekubhujisweni kwaphakade. Kusukela u-Adamu no-Eva bakhohliswa uSathane, bengasinaki isibonakaliso sokuqala sokumisa ensimini yase-Edene, isintu siye sathatha indlela ebanzi eya ekubhujisweni. Ngempela uNkulunkulu wazama ukumisa ukujaha kohlanya okuya ekubhujisweni ngokufaka izimpawu ezengeziwe zokumisa ngabalandeli bakhe abambalwa abathembekile, kodwa akuphelanga sikhathi ngaphambi kokuba izimpawu zokumisa zinganakwa, zaginqika futhi zanyathelwa. Phakathi nesikhathi esithile lapho umbhubhisi edabula izwe laseGibhithe ebulala amazibulo kuyo yonke imizi naphakathi kwezinkomo, uNkulunkulu wayala abantu bakhe abakhethiwe u-Israyeli ukuba babeke uphawu lokumisa. Inhloko yawo wonke umuzi kwakudingeka ihlabe imvu ephelele futhi ifafaze igazi layo ezinsikeni zeminyango yendlu. Eksodusi kunye kubili ivesi ishanu kuya ku isikhombisa nokunye kubili. Lokhu kwakuyoba uphawu lokumisa kumbhubhisi, olumvimbela ekuletheni ukufa kuzibulo lelo khaya. Yayingekho indlu ngobusuku bokwahlulela lapho kwakungekho noyedwa ofileyo, ngaphandle kwalapho uPawulo kumisa igazi lewundlu lwaluvimbe umbhubhisi ukuba angene. Eksodusi kunye kubili ivesi kunye isithathu. Iwundlu lalinikele ngegazi lalo ngenxa yezibulo, njengoba nje noJesu iwundlu likaNkulunkulu wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yami nawe. Johane kunye ivesi kubili isishiyagalolunye. Kamuva lapho amabutho akwa-Israyeli esehaqe izindonga ezinamandla zaseJericho, uRahabi isifebe wayetshelwe ukuba abeke uPawulo kumisa ngokubophela intambo ebomvu efasiteleni lendlu yakhe eyayakhiwe ezindongeni zomuzi. Wakholwa futhi wenza ngokuvumelana nokholo lwakhe kuNkulunkulu ka-Israyeli futhi wabophela intambo ebomvu efasiteleni. Lapho izindonga zaseJericho zidilika, imbubhiso yanqamuka emzini kaRahabi, futhi yena nendlu yakhe basindiswa. UJoshua kubili amavesi kunye isishiyagalombili kuya kunye isishiyagalolunye, isithupha amavesi kunye isikhombisa nokubili kubili kuya kubili isithathu. Isibonakaliso esikhulu nesinamandla kunazo zonke, isiphambano saseKalvari siyala ngegunya lasezulwini ukuthi, yeka ukwenza lukhuni inhliziyo yakho ngokungakholwa. KumaHeberu isithathu ivesi kunye kubili. Yeka ukuphuza, inhlamba, ukuhlambalaza igama likaNkulunkulu, ukuqamba amanga namahlaya angcolile. KwabaseKolose isithathu ivesi isishiyagalombili. Yekani konke ukuzidla okuza ngaphambi kokuwa okuholela ekubhujisweni. Izaga kunye isithupha ivesi kunye isishiyagalombili. Yekani ukuphila ngokuziphatha okubi, ukuphinga, ubungqingili nanoma yikuphi ukusebenzisa imizimba yethu okuyisono, eyenzelwe ukuba ibe amathempeli kaNkulunkulu ophilayo. Yeka inkanuko eyisono yokubhema ugwayi noma insango, ukuhogela noma ukuhlafuna ugwayi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa namaphilisi athile ayingozi emzimbeni womuntu okuyithempeli likaNkulunkulu. Kunye Korinte isithathu ivesi kunye isithupha, kunye isikhombisa. Yekani zonke izinhlobo zokuminza, ukuphila ngokudla esikhundleni sokudla ukuze niphile. Izaga kubili isithathu ivesi kubili kunye. Yekani konke ukunganaki ngoNkulunkulu nombuso wakhe, ubuvila bomoya, nokubekela insindiso ngolunye usuku olufanele olungase lungafiki. Isinyathelo esisodwa nje sokudlula uPawulo kumisa singasho ukulahla kwakho kwaphakade, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi, namuhla uma uzwa izwi lami, ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho. KumaHeberu isithathu ivesi kunye ihlanu. Yekani ukuya kubabhuli, nikhonze izithixo, nithembe izangoma nokubuza kwabafileyo esikhundleni sokubiza uNkulunkulu ophilayo. Ukukhonza izithombe nokuthakatha kuyimisebenzi yenyama futhi kulahlwa nguNkulunkulu. Deuteronomy kunye isishiyagalombili ivesi kunye iqanda, kunye kubili no-Isaya isishiyagalombili ivesi kunye isishiyagalolunye, kubili iqanda. Yekani konke ukukhononda nokukhononda nibonge uNkulunkulu. Efesu ihlanu ivesi kubili iqanda. Yeka yonke inhlebo nokunyundela, kodwa kunalokho khuluma ngabanye ngendlela ongathanda ukuba bakhulume ngayo ngawe. Izaga kubili isithupha amavesi kubili iqanda kuya kubili isithathu. Yekani ukufunza leyo mvelo yomona ebhubhisayo futhi engabangela inzondo ukubulala nokufa. Matewu ihlanu ivesi kubili kunye, kubili kubili. Yeka yonke intukuthelo nenzondo. Kususe enhliziyweni yakho bese ucela uNkulunkulu ukuthi akuphe umoya onokuthula wothando. Filipi isine amavesi ihlanu kuya ku isikhombisa. Yekani uthando lwemali olungcolisa ngisho amadoda. Ngoba abaningi ababefisa imali baye bayeka ukuthembela kuNkulunkulu futhi bazilethela usizi oluningi. Khumbula uJuda kanye nesiphetho sakhe sokugcina. Kunye Timotheu isithupha, kunye iqanda. Yekani lowo moya wokuzicabangela, wokuhaha, onganeliseki. Yekani ukuzenzisa uJesu ayekuzonda kakhulu kunezinye izono eziningi, okungukuthi ukuzenza oyikho. Kunye Petru kubili ivesi kunye. Yeka ukwesaba lokhu nokwesaba lokho esikhundleni sokuthembela kuNkulunkulu. UJesu wathi, ningesabi, kholwani. Thembela kuNkulunkulu. Isaya isine kunye ivesi kunye iqanda. Yima uzibone uphila kanye noKristu uhlanganyela empilweni yakhe entsha kanye nesimo sakhe sobuNkulunkulu. Kubili Petru kunye ivesi isithathu kuya ku isine. Yima ubone uthando lukaNkulunkulu owanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Johane isithathu ivesi kunye isithupha. Yekani ukuqamba amanga, ngoba uSathane uqobo lwakhe ungubaba yeka futhi wamukele uKristu njengomsindisi wakho. John wawo wonke amanga. Johane isishiyagalombili ivesi isine isine kanye nekunye ikanda ivesi isishiyagalolunye. Yima esiphambanweni, irobhothi likaNkulunkulu, ujike uvume izono zakho kuNkulunkulu kanye nakulabo obenze okubi kubo. Uma sizivuma izono zethu kuNkulunkulu, uyasigcina isithembiso sakhe, enze ukulunga, asithethelele izono zethu, asihlanze kukho konke okubi kwethu. Kunye Johane kunye ivesi isishiyagalolunye. Igazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Kunye Johane kunye ivesi isikhombisa. Yima esiphambanweni ubone insindiso kaJehova akuthengele yona. Ngenxa yezono zethu walinyazwa, washaywa ngenxa yobubi esibenzile. Siphulukiswa ngesijeziso abhekene naso, siphulukiswe ngemivimbo ayitholayo. Wabekezelela ukuhlupheka obekufanele kube ngokwethu nobuhlungu obekufanele sibuthole. Ukhulelwe. Isaya 5:3-4. UKristu wayengenasono, kodwa ngenxa yethu uNkulunkulu wamenza wahlanganyela isono sethu ukuze kuthi kuye sihlanganyele ukulunga kukaNkulunkulu. Kubili Korinte 5:2-1. Yeka ukucela izeluleko zabantu uma uNkulunkulu esekhulumile nawe futhi ekwazisa intando yakhe kuwe. Yeka ukuzama ukukhonza amakhosi amabili. Ngeke kwenziwe. Anikwazi ukukhonza uNkulunkulu nomhlaba. Luka 6:3. Yima ubheke kuye iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe, isono sakho nesono sami. Johane 2:9. Yekani konke ukungakholwa, niphazamise uNkulunkulu. Yiba nokholo kuNkulunkulu. Yeka ukuthembela emakhonweni akho noma ukufisa ububi besikhathi esidlule. Khumbula umkhalothi. Izaga 3:5. Yekani ukucabanga okubi nicabange izinto eziyiqiniso, ezihloniphekile nezihlanzekileyo. Filipi 4:9. Yeka ukubheka nxa zonke zakho ngokwesaba. Bheka kuJesu. Yima umelane noSathane ngegama likaJesu uzokubalekela. Jakobe 4:7. Lesi sitopi sasezulwini uPawulu esiphambano alugcini nje ngokusisiza ukuba samukele futhi sibone insindiso kaNkulunkulu enkulu nesipho sokuphila okuphakade kuKristu Jesu futhi lwenza uNkulunkulu ongcwele nolungile ayeke lapho ebona isoni siphenduka ezindleleni zaso ezingalungile. Thina njengezoni ezinecala besifanele ukwahlulela nokulahlwa nguNkulunkulu ukuba sihlale phakade esihogweni, kodwa uma uNkulunkulu ebona isoni esinjalo esiphambanweni uyama futhi azibonakalise njengewundlu likaNkulunkulu elisusa izono zabo bonke abantu, njengalowo othethelela bonke. Izono zethu futhi welapha izifo zethu. Esikhundleni sokulahlwa ngumthetho sithola umusa nothando nokuthula. Ngesiphambano uNkulunkulu uyasibona sikhululiwe futhi sihlanjululwa ngegazi lendodana yakhe uJesu Kristu. Isiphambano sithi yeka ulaka lukaNkulunkulu obeluzosehlela. UJesu wakhuleka wathi, bathethelele, Baba. Abakwazi abakwenzayo. Luka 2:3-4. Ngaphandle kwalokhu isiphambano siwuphawu olunamandla lokumisa ngokumelene noSathane nawo wonke amandla amademoni angazama ukusibhubhisa futhi asidonsele phansi esihogweni ngoba isiphambano sifakaza ukukhululwa kwethu. Iyala futhi ummangaleli, uSathane ukuba ayeke ukusibeka icala, ngokuba ngokufa komhlatshelo kukaKristu siyakhululwa, okungukuthi sithethelelwe izono zethu, kwabase Efesu 1:7, futhi akazikhumbuli izono esizivumile. Hamba. Kodwa isiphambano akusona nje uPawulo kuma. Lisiyala ukuthi sihambe. kusinika ukukhanya okuluhlaza ebukhoneni bakhe. NgoJesu Kristu kanye nomoya ongcwele manje, sesinokufinyelela mahala kuBaba, uBaba wethu amadodana namadodakazi akhe esenziwe amadodana namadodakazi ngokukholwa kuJesu Kristu. Ikhethini liyadatshulwa kusukela phezulu kuye phansi, futhi noma ubani ofuna ukuza, futhi aphuze amanzi okuphila ngesihle. UJesu wathi, mina ngiyindlela, mina ngiyisango. Johane kunye ikanda ivesi isishiyagalolunye. Hamba soni esithethelelwe ngokusebenzisa umncingo kodwa uvule wonke umuntu. Maku kunye isithupha ivesi kunye ihlanu isango lokungena ezulwini. Qhubeka ngokwethembeka uze ungene ezulwini, lapho uJesu akulungisele khona ikhaya, futhi uyokwesula izinyembezi zonke emehlweni akho. Isambulo kubili kunye ivesi isine. Hamba utshele abantu bakini ngalesi sigcwele esimangalisayo samahala. Luka kunye isine ivesi kubili isithathu insindiso. Tshela omakhelwane bakho, abangani bakho ngisho nezitha zakho ukuthi uJesu uyakusindisa. Hambani niye emhlabeni wonke futhi nishumayele ivangeli kuwo wonke umuntu. Maku kunye isithupha ivesi kunye ihlanu. Phuma ngokushesha emigwaqweni nasemigwaqweni, ungenise bonke abantu. Phumani ezindleleni nasezindleleni, ningenise abantu, ukuze indlu kaJehova igcwale. Luka kunye isine ivesi kubili isithathu. Hamba ungabe usona.